smash, keep smash.
Andibikho ekhaya, mama usandithandaze. Ngale ndlela ndenza ngazo zonke ezingo, nayo imali funeka ndiyenze. Andikwazi ukulala, sininzi izinto funeka ndenze. Gotta be sharp njengemela, xa nindedwa ndiyasixelela. Sebenza phanga, funa ukufunama, funeka uyive inyani. Sebenza mfana, sebenza phanga, funa ukufunama, funeka uyive inyani. Sebenza mfana.
Nasola nzopopa, ayeka nomntandazela. Nasola nzokora, yes, esumanyathela. Intshiza yacofwa, something like kubhekisele. Sebenza goduke, fikwa kwamndinxinxibele. Okodwa umtyile zobuyenini, ndisha ngutimna usindi natifani. Isitalente sigqwele ominimis, impilo yamayimuvi ubilly jeans. Akadisha kadeba ndibolazi, uzomos but umfethi no onazi. From makeup to chosen the focus, funa urenga so talk to my lawyers.
Andibikho ekhaya, mama usandithandaze. Ngale ndlela ndenza ngazo zonke ezingo, nayo imali funeka ndiyenze. Andikwazi ukulala, sininzi izinto funeka ndenze. Gotta be sharp njengemela, xa nindedwa ndiyasixelela. Sebenza phanga, funa ukufunama, funeka uyive inyani. Sebenza mfana, sebenza phanga, funa ukufunama, funeka uyive inyani. Sebenza mfana.
Kuba imali sisokolisi, sihleli yetshozi sikobolile. Bagcwele ngam, ndifuna i-cheese. I ain't searching for smoke, so take it easy. I'm peace and cheese, yeah. Moving with shlelis, yeah. Niggas just pull up in numbers and lose. Chim, it's been it, must tell I business dealing, I'm gonna deal with it. Sebenza mfana, sifuna imithi. I be planning the seeds, siyakhulisa. Sozala ngemali, I'm soon pa manis. Yeah, for that peace of mind, keep a peace of mind. Scary hours, nigga, we on different times. Blueprint flows, read between the lines. Sebenza mfana, sebenza. Yes, sir.